haye dadi tacaylka dumarka duwacan tahay dali maayo kuma dayn karaaye dadi tacaylka dumarka duwacan tahay jiray jacaylke diirna xama kugu yaal damqashaana ma leedahay damqashaana way ma leedahay utib jiray jacaylke diirna xama kugu yaal damqashaana ma leedahay damqashaana way ma leedahay
way ma leedahay.